ni radio ijwi rya America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda ni mwanya w'ikiganiro agasaro kaburaga umwihari kwa muri sanga ikiganiro mutegurirwa kandi mugezweho nange Venuste nshimiye imana ikiganiro cy'uyu munsi ni nk'ubukwe butashye reka mbyite amakwe kuko duhuza abana barenze umwe n'imiryango yabo murashimishwa no kumva uruhare ba ambasaderi b'ijwi rya Amerika mu guhuza imiryango ikiganiro ntuye abana bose babaho gipfubye kandi bafite ababyeyi mu Rwanda cyangwa sahandi ngituye kandi ababyeyi babaho bazi ko abana babo bapfuye kandi baturanye ntibabamenye kubera ko baba baratandukanye bakiri bato ngituye kandi abasamaritani b'ingeso nziza bafata abo bana bakabarira nk'ababo barerera Imana n'u Rwanda Umwana wa mbere duhuza n'umuryango we ni Joseline Uzamukunda yaramaze imyaka irenga 30 atandukanye n'umuryango we batandukaniye kurushashi bahunga ndifuza kubasangiza ikiganiro twagiranye hano mu kiganiro agasaro kaburaga ashakisha umuryango atuye mu karere ka Gicumbi akagari ka Rusambya umurenge wa Mukarange umudugudu wa Kabungo
Nabuze umuryango wanjye muri 1994 ubwo Jenoside yabaga mu Rwanda natandukanye n'umuryango wanjye turi guhunga twari ducumbitse ahantu hanyuma nyuma yaho nda kugirana ku mugezi n'umuntu w'umubyeyi ariko uwo mubyeyi nabonaga wenda duturanye ni ku mutima amaze gukura wambwiye hanyuma ubwo tugeze ku mugezi twaravomye nyuma yaho tuzamuka ndaranganya amaso ndamubura nibaza ntubuse agannye hanyuma narakomeje ndagenda nk'umwana hanyuma mbura ahantu twasohokeye njya kuvoma nabonaga aho hantu twari turi hari amazu menshi ari munsi y'umuhanda nabonaga ari nka kaburimbo ubwaho ngaho niho imodoka yamvanye igahita injyana muri Congo ya Croix Rouge
turi muhe mwaka ni muhe mwaka uribuka cyo gihe
muri 1994 ubwo nyine twarahungaga nuko twari twahunze ducumbika ahantu hanyuma nje wenjya kuvoma
mwahunze muturutse he
twahunze uturutse ahantu twasengeraga numvaga hari izina rindamo ngo ni Remera hari ahantu hagati y'inturusi iyo kiriziri kaga duturutse ku gasozi kuri uwo musozi tukamanuka tugerayo
warufite imyaka ingahe
mba numva ngo nari mfite imyaka igera kuri 5 ariko nabonaga ndi kwa sogokuru
papa wawe yitwaga nde
ntago nari muzi mama niwe nari nzitwa gafora mfite murumuna wanjye witwa Uwimbabazi uwo mama yazaga kumfata kwa sogokuru nkamusura akongera akansubiza kwa sogokuru
hanyuma muhunga muvaho ngaho utazi hafi ya paruwasi ya Remera utazi mwahavuye uri kumwe nande wari kumwe na sogokuru wawe wari kumwe
ntekereza ko ko nari kumwe na basogokuru ariko duhunga ubwo twaraye aho kuri uwo musozi bwa mbere tuva mu rugo turara mu rugo rw'umuntu turi abantu benshi cyane nabonaga turaye ahantu ku birago kuziye muri salon mbese turi abantu benshi cyane mu gitondo nibwo bwakeye turagenda tukagenda tugenda dukambika tukongera tugahaguruka tukajya ahandi gutyo
hanyuma rero murakomeje murahunze mbwiye ko ari ahantu mwageze mukajya kuvoma mwamara kuvoma muzamutse ukareba ukabura umuntu mwari mwajyanye mbese yari umugabo cyangwa umugore
yari umugore
hanyuma se wambwiye yuko ba warurongotanye ukaza kwisanga kuri kaburimbo bahakuvana bakujyana muri Orufurina Orufurina bakujyanyemo ni iyihe
banjyanye muri Orufurina yo muri Congo
muri Congo ntabwo wibuka uko hitwa
ni muri Kibumba hari muri Kibumba icyo
gihe muri Kibumba birumvikana ruko wagiye kuvoma amazi warageze muri Congo
Oya, nari ntaragera muri Congo twari tukiri mu Rwanda hanyuma ngiye kuvoma ndi kumwe n'umuntu tuza gutandukana mubuze hanyuma imodoka ite ihansanga ingeza mu injyana muri Kongo
ngira aho wibuka kwa sogokuru uko hari hameze niki wibuka
nibuka hari imbuga ngari ya mbere yari irimo amazabiri hariyo twacanagamo niyo twabagamo hanyuma nyuma hakaba urugo hakajyaho imbuga nini yariho igiti cy'umwembe cyo gihe
hari inka zari zihari
nta nka nabonagayo
abaturanyi wibuka mbo kwa sogokuru wawe ni bande
nibuka hepfo yacu hari umugabo wari uhatuye witwaga Gakuba kwa sogokuru habagayo umugore nakekaga ko ari mama wacu yitwaga Mukangango afite umwana witwa Nyirabagenzi hanyuma haruguru yacu hari hatuye umugore witwa Madarina n'umugabo witwa Tanazi n'umugore witwa Nyirabashyitsi abo nibo bantu mba numva nibuka
hanyuma ahandi hantu hakuzamo mu mutwe cyane ni hehe mu Rwanda ku buryo wavuga uti niho nshobora kuba nkomoka
andi hantu hanzamo ni mu majyepfo wenda muri za Gitarama
niho
hanzagamo cyane nyuma yaho maze kumenya yuko Rutongo na Shorongi biri muri za Rubindo ubwo niho icyo cyerekezo nerekezemo
kubera iki se wumva Rutongo ariho ukomoka
nuko utwo duce naratwumvaga habaga tutwitegeye wenda nkumva bari kuvuga ngo bagiye mu isoko ahanaha ngo hakubyiriya gucunguza ngo ni za Shorongi nkumva mbese utwo duce turatwitegeye yego ntituhegereye ariko nkumva tutwitegeye
uri umwana mutoya wumvaga bakubwira ko bagiye ku isoko Ishorongi
na za Rutongo
hanyuma ukabutekereza kuba buriye kurushashi izina uzamukunda wari urifite muri 94
yego iryo zina nari ndifite
ko wajyaga mu misa wari warabatijwe
oya ntago nari nakabatijwe
iri Joseline bari guhaye ryari
nuko umubyeyi wamvanye muri Orferina yarambaje ngo witwa nde ndamubwira nti nitwa uzamukunda arangije arambwira ngo nitugera mu rugo ubabwire ko witwa na Joseline ubwo akagenda ari inyibutsa ngirayo yose ndayababwira uko nguko ariko uzamukunda n'iryo rya mbere nyirizina nari nsanganwe
aguha izina atakubajira kubwira gusa ngo guhera uyu munsi witwa Joseline
uzamukunda Joseline yongeraho Joseline ni naryo nabatijwe na magingo ya ni naryo riri mu irangamimerere
uwo mubyeyi waje kugufata yari umugabo cyangwa ari umugore
yari umugore yarasanzwe naharera abana kwakunda reba niba bariye cyangwa se baryamye acunga umutekano wabo yarahakoraga kuko namunyuragaho kenshi tujya gukina n'abandi bana ari muri ayo matente yakoragamo natwe duturutse mu rindi tente
ngusabe nkwinginze umpe nimero y'uwo mubyeyi wakureze yitwa nde
yitwa Mukarurangwa Serafine
nzamuhamagara kugira ngo nuzuze amakuru akureba kugira ngo dushobore kugufasha kugushakira umuryango duheriye ku makuru yuzuye niba hari uwo mu muryango wawe ukumva muri kano kanya niba hari umuvandimwe hari umubyeyi wawe papa wawe utigeze umenya cyangwa se mama wawe hari uwo kwa sogokuru na nyogokuru na nyogosenge abo bose niba hari ukumva nikiyumva ushaka kubabwira n'uwa muntu tumwe ntanga kugira ngo mwinigure muvuge ikibari ku mutima
numva nshaka kubabwira yuko mbakeneye kandi nanabakumbuye cyane imyaka maze ni myinshi cyane ndi kure y'umuryango wanjye babonye nakwishima kandi nanezererwa cyane kuba utari kumwe n'umuryango ni ibintu bibabaza cyane ukaba utazi aho wavutse ni ibintu bibabaza kandi bihora bindi ku mutima bimbabaza nifuza kuba nababona rero
ndahamya rero yuko bazakumva bakakumenya hanyuma nkazaguhamagara nkubwira yuko Imana yamannye ko wabonye umuryango komeza rero utegereze uwizeye amahoro y'Imana
nukuri murakoze kandi nanjye ndabashimiye kubw'icyizere mumpaye nanjye niringira Imana yuko izabikora.
Agasaro kaburaga kabonetse.
Abanyagicumbi, abanyarurindo, abanyarutongo, mwaraduhamagaye muduha makuru twayakurikirana tugasanga ahura. Maze kumenya aho umuryango wa Joseline Uzamukunda uherereye, nahamagaye umubyeyi we Mukakabano Dafroze atuye mu karere ka Rurindo, akagari ka Bubangu, umudugudu wa Karabo.
Uraho neza.
Uraho neza mubyeyi, amakuru yanyu? Ni Venuste Nshimimana no kujwi rya Amerika mu kiganiro Agasaro Kaburaga. Uranyumva, uranzi, barakumbwiye.
Ako mwumvise vuba aho uvugiye.
Mvugana n'umukobwa wawe. Waramwumvise se Uzamukunda?
Naramwumvise.
Umwumvise uramumenya?
Naramumenye.
Mbwira, niba waramwumvise abantu barakubwiye bati n'umukobwa wawe, niki cyakubwiye ko ari umukobwa wawe? Mbese mwatandukaniye he mubyeyi?
Batandukaniye ahantu hagati yo ku Rusati na Muhondo.
Nawe yarambwiye yuko koko ageze ku Rushashi ko ariho mwatandukaniye. Byagenze gute kugira ngo mutandukane?
Twari tuhageze dukambitse, ariho twari tugereye. Noneho ubwo ikivomeso ngo ajye kuvoma.
Yego.
Agiye kuvoma ajyana n'umwana nawe natoraguye. Ndababwira nti nimugende muzane amazi mbatekere igikoma. Ubwo byari nka saa munani z'amanywa. Ntiyagaruka, ahubwo hagaruka uwo wundi.
Niyo mpamvu nawe yibuka yuko yabuze yagiye kuvoma.
Nibyo rwose.
Mbese abaturanyi banyu bariya baga kuba yibuka baracyariho?
Kuba yarapfuye.
Oh, komere.
Na nyina wabo. Na nyina wabo Mukangabo Ziteriya nawe yarapfuye.
Naho se uriya mwana we nyirabagenzi
wariho?
Nyirabagenzi aracyariho.
N'umukobwa wanjye ariho w'imbabazi.
Mwigeze mutura aho ngaho za Rutongo? Mwigeze mujya mu isoko ry'Ishyorongi?
Mbere mbega atwari hahinduka. Twari dutuye muri Rutongo, muri komine ya Rutongo.
Yego.
Ubwo Segiteri yari Cuga. Umudugudu wari Bwoca, Serire yari Kigufi. Mbega ntaho yayobye.
Ntaho yayobye, yabivuze neza. Ijana ku ijana rwose Uzamukunda n'umukobwa wawe, nta kabuza. Ibi nibyo uko yabivuze, nuko nawe ubivuga nibyo. Ubu rero mukanya ndare ndabahuza kugira ngo muvugane, ariko nagira ngo nkubaze, mbwira, wumvise umwana wawe avuze nyuma y'imyaka 30 ukamwumva ku ijwi rya Amerika mu kiganiro Agasoro Kaburaga, niki kintu cyakujemo nk'umubyeyi? Icyo gihe watekereje iki? Mbese wararyamye urasinzira? Mbwira.
Yewe. Warandi umutima uradiho, n'ubu uracyadiho ariko. Niyo mbona gutyo numva ko wenda atari nawe. Ntuzisize. Avuga ukuntu byagenze, numva ko ari we rwose. Kereka hari tubonanye neza, areba n'isura ye, nibwo navuga nti ni umwana wanjye. Ubwo ndumva mbyemera, ntabyemera neza.
Kongeye gukora uko nshoboye kugira ngo mbahuze, kubera ko ikizamini cyanjye ubwo wagitsinze, ni wowe uri umubyeyi we. Ukomeze utegereze, ngiye kumushaka ndebe ko namubona, hanyuma mbahuze rwose mu kanya gatoya. Ni mube mukubye telefone, ariko uwo mugabo mwiza w'imfura cyane abe aretse gutaha, hanyuma mbanze nshake Uzamukunda mvugane.
Agasaro gasanga yandi kurubingisa, agasaro gasanga yandi kurubingisa, gasanga ya ngako karaje. agasaro gasanga yandi kurubingisa agasaro gasanga yandi kurubingisa gasanga ya ngakukaraje
maze kuganira na mukakabano mwumvise ko amakuru atanga nayo umwana yatanze bihura niyemeje kumuhuza n'umukobwa we nabanje kumuhamagara muhi inkuru nziza
wi uza gukunda amakuru yawe
bineza
ni Venuste Nshimimana ku ijwi rya Amerika
yego ndabumva
uranyibuka
ndabibuka
uri umuntu mwiza uri mu rugo
ndi mu rugo
hari abantu muri kumwe
Yeah.
Uri wenyine.
Nari ndi kumwe n'umwana ariko
nagira ngo numve ko uri kumwe n'umuntu kubera ko ngiye kuguha inkuru nziza nuko ari kugira ngo numve ko hari abantu bakuri ruhande bari bugufashe kuyakira ba kugira ngo ibyo bineza neza nubigira ugataraka wishimye ugire ugusama ugire ugufasha kwishima. Hari abandi bantu nagira ngo rero nkubwire yuko nakuboneye umuryango wawe ishime unezerwe ufite umuryango uhagije mama wawe tumaze kuvugana n'ubarati gutegeje kugira ngo umuvugane mama wawe tumaze kuvugana bari baraho mwari mutuye niho bakiri nuko hahindutse niho bakiri ariko uko abingiraga irutongo niho niho mutuye ariko ubu ngubu noneho tuye muri rurindo harugira ariko nibyo
mama wawe mumaze kuvugana
mama wawe arahari tumaze kuvugana n'ubu mukanya ndamuguhanda bayahuza muganire mama wawe rwose mwatandukaniye ku rushashi nkuko wabimbwiraga Ni byo mama wawe namubonye.
Mama yange we kuvugana
nawe. Yakire gato hanyuma ndebe ukuntu mbahuza muganire abo bantu mpamvu nakubazaga niba utari wenyine mbangira ngo ibyishimo nk'ibyo ngibyo ubisangire n'abandi mu bana bakube hafi burya no kwishima birasangirwa.
Yego.
Shaka gasaro kawe muzakabona
mazerero
Shaka gasaro kawe muzakabona
Wichiki ntegeye
Shaka gasaro kawe muzakabona Shaka gasaro kawe
abandi bana duhuza n'umuryango wabo ni bukuru na butoya abanyarwanda kazi bafite ubwene gihugu bw'ububirigi bamaze imyaka irenga 20 bashaka umuryango mu Rwanda butoya na mukuru we bavukana ari impanga bavanywe mu nkambi ya Croix Rouge yari Bujumbura mu Burundi mu kwezi kwa gatandatu 1994 nyina anyeshe mukansanga amazi kwitaba imana bari baje bahunga bavuye mu Rwanda bari kumwe na nyirarume Damascene ndagije imana sekuru Venanti Kayumba yari amazi kwicirwa icyahinda bakomoka hitwa ku munini muri paruwase ya Muganza mu cyahoze ari prefecture ya Gikongoro Louise Bukuru yaje mu kwijwi rya Amerika ndamwakira
Je me suis retrouvé en Belgique en 1994, en juin 1994.
Nisanze mu Bubiligi mu kwezi kwa gatandatu 1994 nyuma ya Jenoside yabereye mu Rwanda byabaye ngombwa ko mpunga u Rwanda njya mu Burundi nyuma nderwa n'ababyeyi b'Ababiligi.
Ni quand tu fuis au Burundi,
icyo gihe uhunga wari ufite imyaka ingahe?
Alors je ne sais pas exactement mon âge, mais je serai né
Sinzi imyaka yanjye ariko nshobora kuba naravutse hagati y'ukwezi kwa kabiri muri 1993 no kwa mbere muri 1994 nari mfite hagati y'amezi 4 n'atandatu.
Et tu as des nouvelles de
ufite sa makuru y'ababyeyi wawe?
Non, je n'ai pas de nouvelles de mes parents. On m'a dit que ma maman biologique était décédée. Mon papa
Amakuru ufite ku babyeyi banjye? Bambwiye ko mama yapfuye. Papa we nta makuru ye twamenye kuva mu gihe cya Jenoside kugeza ubu. Hari marume ntazi aho aherereye ashobora kuba kiriho.
Et toi le nom de ton nom?
Waba ufite izina rya nyokorume?
Oui, j'ai le nom de mon oncle.
Yego ndarizi, yitwa Damascene.
Comment s'appelait
maman wawe yitwa gande?
Alors ma maman s'appelait Agnès Mukasangwa.
Yitwa Agnès Mukasangwa, niba ndivuze neza. Papa yitwa Venant Kayombo.
Est-ce que tu sais plus ou moins
wabuzi se byibura aho bakomoka?
Alors on m'a dit qu'on serait originaire de
Mubuga.
Ça c'est une démarche très spéciale que tu as.
Iki ni igikorwa gikomeye utangiye nyuma y'imyaka 30 uvuye mu Rwanda ugahungira mu Burundi imyaka 30 ubuza ababyeyi bawe.
Pourquoi ça t'a pris autant de temps?
Kuki watinze gutera intambwe?
Alors je pense que déjà dans la vie d'un humain, 30 ans c'est passé de l'âge de l'adolescence vers le côté adulte.
Muri iyo myaka 30 harimo kuva mu bwangavu n'ubukumi ukaba umuntu mukuru. Nifuje kuzuza inkomoko yanjye, nari naravuze ko nzabitangira mfite imyaka 30 ngashaka umuryango wanjye.
Est-ce que tu connais plus ou moins les circonstances du décès de ta maman au Burundi?
Mbese wabuze uko mama wawe yapfuye ari mu Burundi bakubwiye uko byagenze?
Oui, donc elle serait décédée dans les camps de la Croix-Rouge.
Ashobora kuba yaraguye mu nkambi za Croix-Rouge azize uburwayi ntazi.
Voilà, exactement lesquels, je ne sais pas, mais elle serait décédée d'une maladie.
Si par chance tu retrouvais ta famille au Rwanda,
ugize amahirwe ukabona abawe mu Rwanda,
quels sont tes projets?
N'icyo wifuza gukora?
Alors je souhaiterais les rencontrer, bien évidemment. Les rencontrer, j'espère qu'eux ont envie également de me rencontrer.
Ndifuza kubabona birumvikana niba nabo babyifuza. Nzasubirayo kubera ko ariyo nkivayo. Nasubirayo nkabahobera, icyo cya mbere nakora.
Les serrer dans mes bras, je pense que ce sera mon premier réflexe.
Nyuma y'amasaha 48 ikiganiro gitambutse mu makuru y'iwanyu mu ntara kigakwirakwizwa kandi ku mbuga nkoranyambaga z'ijwi ry'Amerika. Ambasaderi w'ijwi ry'Amerika Jean-Pierre Niyukora yaraduhamagaye aduha amakuru twakurikiranye atugeza kuri Damascene Ndagijimana nyirarume w'abana bashaka umuryango. Naramuhamagaye atuye mu karere ka Huye mu murenge wa Tumba mu kagari ka Mpare mu mudugudu wa Musange.
Ni Damascene tuvugana. Nitwa Venuste Nshimiyimana. Rero nkuko nakubwiraga ndi mu kiganiro Agasaro Kaburaga hano ku ijwi rya Amerika, umwana ubereye nyirarume yaje kundeba arambwira ati mfasha ndashaka umuryango wanjye. Sinzi niba urabonye na video nahitishije uriho ubateruye bukuru na butoya, uriya mwana waramubonye uramumenya?
Nabamenye cyane rwose, ni mama yamubonye. Nabamenye nubwo hari abana batoya cyane, ariko ishusho ni ingagize, ishusho ni nyina ubabyara.
None se mbwira Damascene, wumvise umeze ute ubonye amafoto ya bariya bana mwaherukanaga muri 94 muri Bujumbura?
Ikintu nakoze namareba kuva mu maso ndamwarira, kubera ko mawe wabo ajya gusaza agapfa yarambwiye ngo ingagize umwana wa mama tuvukane. Ntabwo nari kubara, nanjye ndi impunzi. Wahaje umuzungu kazi haza n'umugabo, abana rwose nabasinye kuri televiziyo Bujumbura bambwira ngo bajye kubavuza ngo barakorora. Abana bambutse imbaga, ntabwo nabatanze imbanga, ahubwo nuko nta budozi nari ndimo kubara.
Oya, uwagize neza kubatanga n'umwana yambwiye uko ababyeyi be bamubwiye.
Bandika ku vitiri, bandika ku vitiri, bandika ku mini iwacu bagiye kubarera. Bakubera amasinye yanjye matoya, ntabwo nabikurikirana no gutanga.
Birumvikana ntiwabishoboye, ariko nabo bashubije amaso inyuma. Rwize na n'umuvandimwe we baravuga bati reka turebe uko twababona. Bibukaga Damascene, bibukaga n'iriya foto.
Maze no kubasinyira, baramanitse inda kuri hoteli, nimba ngo bayita ngo meridiye
Bujumbura. Kuri meridiye y'i Bujumbura, suruse dunera.
Bampa icyo kunywa n'icyo kurya. Nabaga mu Ngagara mu gace ya gatanu, n'abana baba batwaye, nabanaga n'umugabo bitaga Mbaraga.
Mbese mbabarire kugusubiza inyuma gatoya, nta makuru ya papa wabo kuruye bite, byagenze gute?
Ahubwo papa agiye umubyara yitwa Kayumba Zenani. Yego nyine Kayumba niwe papa wanjye, agiye umubyara. Hanyuma agiye mukandagije imana za Damascene. Hanyuma umushyitsi wanjye yitwaga Anyisi Mukansanga.
Hanyuma se niba papa wawe ariwe Kayumba Venanti, umugabo wa mushiki wawe yitwa nde?
Umugabo wa mushiki wanjye ntabwo muzi. Kubera ko urabona mushiki wanjye ibintu byo gukorera amafaranga Bujumbura. Hanyuma barashakana. Amaze gushakana muri 1994
Tumaze kuvugana ndamuhuje numwe mubishwa we Louise Bukuru baraganira. Ndamasenye rero ndagije Imana nari nguhamagaye kugira ngo nguhuze n'abakobwa bawe abana ubereye ingirarume abana umwe muri bo bukuru yaje hano ku ijwi rya Amerika tuvuga ati nimumfashe mpure n'umuryango wanjye none nakubonye nawe nagira ngo mbahuze. Je suis en ligne avec ton oncle Damasène, donc c'est une occasion pour moi de vous réunifier, cette fois-ci, par le biais de La Voix de l'Amérique et l'émission Agasaro Kaburaga. Voilà, Louise, dis bonjour à ton oncle. Ramutsa Nyokorome.
Bonjour Damasène et enchanté, réellement enchanté.
Ati ndakura mutsa Damasène, je suis monsieur Jouéno Koukouvoudish. Je
suis
À toi, ma nièce, je suis très heureux de pouvoir te parler. Que Dieu te bénisse et que tu aies toute la joie que le monde peut offrir.
Je vous souhaite exactement pareil et même plus de bonheur encore.
À Tinandje, ndakwifuriza kuzagira byinshi birenzeho ukazagira amahoro menshi. Je vous remercie à vous tous. Les journalistes de La Voix de l'Amérique. Je suis très, très, très heureux de pouvoir entendre la voix de ma fille.
C'est certain que sans Vénus et sans cette radio, je n'en serais pas là. Je pense que Vénus vient de régler l'histoire de toute une vie, de 30 ans de vie, et il vient d'apaiser mon cœur.
Ati ndashimira cyane Vénus, c'était... umpaye uburyo bwo kumenya amateka yanjye y'imyaka 30 ati ampaye ibyishimo byinshi ku mutima nari ntegereje
Imani muhumuriza utakabareje.
J'aimerais bien lui faire passer un petit message à Damasène parce que on en a pas vraiment discuté mais c'est vrai que je fais ces démarches en parlant toujours en jeu mais quelque part caché dans mes recherches il y a ma sœur jumelle même si elle est beaucoup plus discrète et qu'elle a besoin de plus de temps. J'aimerais que Damasène il sache que ça la touche beaucoup et que je viens lui apprendre la bonne nouvelle et qu'il faut juste lui laisser le temps de se remettre de ses émotions et que dans tous les cas, elle est aussi très, très heureuse.
Adam Guyati, iyo buri gihe mvuga jyewe atari ko turi babiri urabizi ati muri uku gushaka ntabwo naje jyenyine naye ndi kumwe na murumuna wanjye ati nubwo bwose atagaragara ariko maze kumuha inkuru nziza maze kumubwira yuko nakubonye ati arabyishimiye cyane.
Agasaro Kaburaga.
Abaturanye n'inshuti bandagije Imana baza amateka ye badufashije kumugeraho nabo bambwiye uko bakiriye iyi nkuru yo guhuzwa kwa bana n'umuryango wabo Sylvain Murera atuye mu karere ka Huye umurenge wa Tumba kagari ka Mbare mu mudugudu wa Musange.
Ari kwa bana bagiye iyo mahanga ariko kwibaza uko tuzababona uko jewe Musange yajyaga kwitaba kabinganije umuryango mugari wari ishimye n'ubwo ariko umuryango bari mugari hari abantu
umumaze kubyumva ku ijwi rya Amerika mwahise muvuga muti aba ni babana washakaga cyangwa se mwabanje gukekeranya
yewe nabibonye ku mbuga nkoranyambaga
yego
aka video ngafunguye mpita mbona Jean Damascene atari indi jambi uzana ikiganiro yajyaga mbwira ko twicara tukabiganira akomukaga hamwe umuntu twari turi kumwe minisiteri y'abana kandi mwenye ngona ko ari abo bana twari twarabuze ntangira kubwira abantu no kwishima no kubwira abantu bishimye ahubwo dusigarana ikibazo cyo kumenya uko tuzababona
yego hanyuma se nguhamagaye ngira ngo umpuze na Damasenti wahise uvuga uti noneho bya bintu nibyo koko
yego
none kuva Damasenti yavugana na bishwawe ubona hari cyahindutse mu buzima bwe w'umuzi kuva mukiri bato
yarishimye cyane wumve ko yishimye kuko imyaka 30 isize abana akabaha umuntu ngo nabajyane bataraga amakuru yabo hari igihe yatekereza ko batanakiriho ubumenyerewe ko bariho yarishimye cyane bikomeye
Sylvain Murera ese ubundi wowe usanzwe wumva ijwi ry'Amerika wumva ikiganiro agasaro kaburaga
rimwe na rimwe njya ngumva kiriya kiganiro nagikunda cyane namaze kubona ko gifata
Sylvain Murera ndagushimiye cyane kwa waje mu kiganiro agasaro kaburaga kandi ndagushimira uko wagiye ushyigikira inshuti n'umuvandimwe Jean Damascene ndagije imana umunsi mwiza
Shaka gasaro kawe muzakabona
maze rero
Shaka gasaro kawe muzakabona Winchi kinege Shaka gasaro kawe muzakabona Shaka gasaro kawe muzakabona
Mu mwaka w'igihumbi 1994 nyine igihe bamwe mu banyarwanda bahungiraga mu cyahoze ari Zaire Asinati nyiranze y'Imana yabuze umwana w'umukobwa akinjira mu nkambi ya Mugunga nyuma y'imyaka 30 yaje mu kiganiro agasaro kaburaga mushaka Asinati nyiranze y'Imana tuye mu karere ka Bugesera umurenge wa Mayange mu kagari ka Kagenge umudugudu wa Gitaramu kadure uko yabivugaga
kora ko nabuze umwana imana ibagiriye neza akaboneka mu kampuzana
none umwana wawe wabuze yitwa nde
yitwa Nyirarukundo Margarita
wamubuze ute
namuburiye muri Kongo turimo guhunga
mwari mugeze he
twaha ahantu imugunga ariko twari tutari twarema ngo tube mu nkambi neza mbega twari tukigenda bamwe basubira inyuma abandi bagenda gutyo tutari twarema ngo tube mu nkambi ariko ni nkambi twabagamo ni ya Mugunga
hanyuma se byagenze gute kugira ngo mutandukane
kubera ko abantu bari benshi mushoreye nikoreye mpetse umwana ubwo mbese birangira wabura wakebukaga gato neza ukamubura kubera abantu bari benshi cyane twari tukinjira muri Zaire tutari twamenya ngo inkambi tuzabamo ni ariko ni mwibyo bice byahigoma
ni ukuvuga ko winjiye muri Zaire utaragira indaro umwana ubura mubuze
ndamubura ku buryo Mugunga twari turi umwana yarariraga twashakiye mu ntuza mu bigo byakiraga abana turaheba ku buryo umwana yariraga ijwi uririye muri Burende numva niwe nkanjye ndasangayika kugeza ngarutse mbega kugeza n'isa
ubwo yari afite imyaka ingahe Margarita
yari afite imyaka 6
ushakishiriza mu bigo byose byakiraga abana b'imfubyi abana badafite ababyeyi badafite umuntu mukuru bari kumwe uramubura byose wabigezemo cyangwa wagiye muri bimwe muri ibyo bigo
ntabwo nagiye muri mu byahara hafi mu nkambi yo twabagamo
ariko uzi neza yuko hari inkambi nyinshi hariya hafi y'umujyi wa Goma hari inkambi nyinshi hari ibigo byinshi byakira abana badafite ababyeyi badafite abantu bakuru bari kumwe abo bita abana bagenda bonyine abo ngabo rero barakirwaga birumvikana niba umwana yarabuze mukinjira muri Zaire uwo mwana nta wavuga ngo yarwaye iki yafatwa n'iki nubwo bwose haje kuza ibintu by'ibirwara ariko uwo mwana ashobora kuba yarafashwe n'abagira neza bakamushyira mu kigo cy'impfubyi akaba ariho yavuye byanze bikunze agaruka mu Rwanda akaba araho ngaho mu Rwanda none mbwira Margarita mumbwira uko yasaga mumbwira uko yarameze yakundaga iki yari umwana birumvikana w'imyaka 7 yari umwana w'umukobwa utangiye gukina utangiye kugaragaza ibyo akunda mumbwira yakundaga iki yasaga ate
yari umuyombo yari inzobe kandi ntabwo yari ukarabyishimye
none yararambutse yarateye ate
yari umwana urambutse n'amazina yacu numva ayo yarazi cyane ni amakirisitu na bene nyina kuko hari yari yarayifite bakuru.
None azi ko wowe witwa gande?
Azi ko nitwa Sinatu.
Barumuna be azi ni bande?
Mukuru we yitwaga Maria.
Mhm.
Nyiramigisha Maria ariko twakundaga guhamagara ni Maria. Ari uwo yakuri wamukurikiraga yitwaga Nyesa. Nari noneho hari nu n'abaturanyi hari umuturanyi kweduturanye umumama bita Esperancia yari afite umwana bita Tumusifu yari amuzi n'uwo bitaga Tumayini. Hari abandi twari duturanye umukecuru witwaga Elizabeth ariko ntiyari umukecuru cyane icyo gihe yitwa Elizabeth yari afite umukobwa witwa Rahabu n'umuhungu witwa komiseri. Hari ba nyirasenge hari nyirasenge witwaga Donata. Hari witwaga Saverina n'uwitwaga Ntagisa n'Imana. Hari na ba nyina wabo hari uwitwaga Nyiramagayane hari uwitwaga na Mafishi.
Mbese ugarutse mu Rwanda wigeze uvuga uti birashoboka ko umwana wanjye yaba yaragiye mu kigo cy'impfubyi muri Zaire bakamutahana akaba ari mu Rwanda utireka nshakishije mu Rwanda ugeze ujya nko muri SOS ku Kakiru ngo urebe niba uwo mwana yarahageze? Hari wigeze ushakishiriza mu Rwanda?
Mu Rwanda hari ikigo twagiyemo turamubura gusa hari umumama we uwo twari duturanye wazanye umwana wa mwene nyina we n'ubu ngubu ariho twaramushatse turamubura ariko igihe kikagera pe nkasa n'uwibagiwe ariko mbese namugize umubabaro cyane yanga kumvamo none igihe cyagera naba nk'umwibagiwe naba ndi gusenga simushyira mu isengesho nk'abandi ariko igihe kikagera naba nsenze ndi kwatura amazina y'abana wanjye na Marigarete Nyirarukundo Rwikanzamo avuga nti rero Mana ni wehuze niba ariho sinigeze menya ntanzi ngo yarapfuye ariho atazi ngo ababyeyi be baraho banyire abamukomokaho rero weho wamuhunge ni wehuze nigihe nzamubonera niba ari nuko nguko no kugeza n'imisaha nkibona muhire rero yabonetse nahise nanjye numva ngize icyizere numva mfite amashusho yo kuzanahagera nubwo basanzwe ari abavandimwe buriya komiseri n'ubundi twari tunaturanye hano nubwo tuye haramunkanika ariko amasambu yanjye niye aho ntuye baradikanyije n'iyiwabo y'ababyeyi.
Rero
ngiyeyo numva noneho ngize icyizere ko nanjye nzamubona igihe nikigera.
Yego, dusigaje umunota umwe. Niba umwana wawe Marigarita Nyirarukundo akumva, ni iki ushaka kumubwira?
Nagira ngo mumenyeshe ko ndi nyina mpari na papa we ahari na bakuru be bahari ndetse hari nabo nabyaye nyuma atanazi na banyirasenge bariho na banyina wabo bariho mbese imiryango.
Urakoze kumuha amakuru cyane cyane kuza mu gasaro kaburaga umushakisha Asinati Nyiranzeyimana. Ndagushimye cyane, ukomeze utegereze wizeye, nkwifurije amahoro y'Imana.
Amena nawe rwose Imana kugirire neza pe kandi izaba imigisha myinshi.
Urakoze cyane.
Agasaro kaburaga kabonetse.
Ikiganiro kimaze gutambuka, umwana we Uwineza Gatarina yaracyumvise asanga baturanye, yohereza umugabo we aza kuvunyisha. Dore uko Asinati Nyiranzeyimana yabimbwiye.
Rero twiganiro kugira ngo noneho hari umuntu ufite uyu mwenyeto ahita adutuma ngo tuze turebe taramenya ko ari umugabo. Bati none nta foto y'uwo mwana mufite nta bibazo yamwereka bakuramo n'ifoto barayijyana ariko n'umusaza bahise bajyana nawe. Umusaza bagezeyo umusaza agarutse aravuga ngo yabonye umubyara we hari na mushiki we yabonye bapfa. Noneho hari ku wa mbere nk'ejo ku wa kabiri nanjye njyayo njyana n'umukobwa wanjye n'undi wa mukuru wanjye tugezeyo nabo barareba ati rwose urebe inyuma imana yawe naho njyewe ngeze umusaza we yageze yarareba gusa areba isano mbega naho njyewe ngezeyo mubaza uburyo se wabuze ute bavuze baguye gute byagenze gusa mbiye rero atubwiye numva biri guhabana nibyo ibyo nzi uburyo umwana yavuze ariko bamukuye nyine noneho arambwira ngo yibuka ngo iwabo ngo hari inzu y'amategura ngo y'umuryango umwe ngo hari n'ibitoke ngo bawe ibirayi noneho kubera inaha iwacu mu nyuma yanjye nta mbitegura yari ihari babirahabanye
yego
noneho ngeze aho ariko umusaza we ndi kuburyo nanageze no mu rugo arambwira ngenda maze ntinamubwiye ntariko ibabasura ibikuzamo ariko ibimenyetso yambwiye numvise bihabanye rero twaje gutekereza kubera ko twahungiye mu Ruhengeri inaha twahavuye 9/4 ari mu kwa kane amezi abiri mu Ruhengeri umusaza niwe wavuze ati ubundi wajyaga kuvuga ngo nta mategura uyibuka twahunze turi mu byitegura
yego
kuko mbikuruye mu Ruhengeri mubyara wanjye yari yaducumbikiye mu byitegura twagiye twambukeza yari ari mu tuvuye ya foto bakuye mu rugo na misa baracyayifite umwana aracyampamagara turi kuvugana mbese uko nguko n'umugabo we mu kanya yampamagaye arambwira ati aho bigendeye gutya ubona hari icyahindutse kuri we ambwiye uburyo nyine yari ameze ibintu biri no mu kanya twavuganye cyane ariko umugabo we yahavuye kubera ko yari bamuzi yatureba yareba n'abana bafata aba bantu ibyo aribyo byose atuma iyo bapfuye ijambo yarabivuga akiri mu rugo rero uyu munsi twanavuganye ubwo nari ndimo mvuga ndetse ndamuvugirisha ati niba uburyo n'ubundi twabavugishe hafi namwe muri uburyo nakora
uya nibyo wagize neza kubitekereza nanjye nibyo natekerezaga ubundi hariho igihe ushobora gusanga amakuru atandukanye urabona uravuga uti umwana wanjye twarinjiranye twinjirana muri mugunga ariko mpitamubura kuva icyo gihe ndamubura nyoberwa aho agiye umwana yarira nkagira ngo niwurize none se igihe mwatandukaniye iyo ugerageje kumubwira usanga ariyo myaka yari afite koko
ngo we yari afite itatu ariko twaje dusanga umwana w'imyaka itatu niba akibuka ngo inzu nitegura inzu nizina muri rusange yaba ari ukitegura ntamenye amazina y'abana n'abana navuze ariko muri rusange mbese we ku isaha ahagaze muri we ari kumva neza isani ihari
ubwo yumva isani ihari ariko mwebwe mukamuvuga muti mbese ibi byaba ari byo cyangwa se si byo hari uburyo bushobora kwitabazwa kugira ngo ibintu birangire vuba ndashaka kuvuga uburyo bwo kujya gupima turiya turemangingo turemamuntu dutuma ushobora kumenya isano ufitanye na kanaka iri ku gihe kigeze urambwira uti yarahindutse kuva yamenya ko afite umuryango birumvikana ariko se wowe nk'umubyeyi waje hano mushaka wumva hari icyahindutse muri wowe uramubona ukumva iry'iburyo rirahagurutse cyangwa se wumva umeze ute
ni isogonda uyu munsi ho noneho kubera ko nongeye kuvugana nabo hari ukundi kuntu ibyo ngibyo gahunda uvuze ibaye ikozwe byaba byiza ahubwo ikibazo isa amafaranga
icyo gihe twabaza niba hari uburyo bushoboka za Croix Rouge hari ibigo bishobora gufasha kugira ngo ibyo bipimo bishobore kuboneka nzagomba kubaza icyo gihe nzabaza abashobora
kuba bafasha kugira ngo bitungane ndumva ari bwo buryo bwonyine bushoboka kuzashaka abantu babafasha kugira ngo ibyo bipimo bikorwe
agasaro kaburaga
maze kumva icyifuzo cy'uyu mubyeyi kandi asabye ko navugana n'umwana we narabikoze kugira ngo dufatane urunana uwineza Gatarina atuye mu karere ka Bugesera umurenge wa Musenyi mu kagari ka Nyagihunika mudugudu wa Rushubi azaba ari mu kiganiro agasaro kaburaga mu cyumweru gitaha
agasaro kaburaga kabonetse
kwezi kwa cyenda nakiriye uwitwa Marie Claire Kibukayire yarangisha abavandimwe be nyuma y'imyaka 50 batandukanye abana b'abametisi Raphael na Rousseau babyawe na Marthe Mukankusi ku bagabo babiri batandukanye Camperi na Rousseau bakoraga muri Zari irubona Marie Claire Kibukayire atuye muri leta zunze ubumwe za Amerika muri leta ya Arizona dore uko yavugaga inkuru y'abavandimwe be
niteka mbanze mbashimwe ko munyakiriye muri iki kiganiro cyanya gasaro kaburaga iki kiganiro ngijemo kugira ngo ndangishe abavandimwe banje nabuze
mwaburanye ryari mwaburaniye he
umva aho bavandimwe ni babyara banje twaburanye mu myaka y'igihumbi 1970 muri icyo gihe twari abana ndakuze ndashaje kandi nabo ntekereza ko bakuze nyina Martha Mukankusi yari mubyara wa mama wanjye akaba ari yarashatwe n'umuzungu witwa Rousseau ntabasha kwibuka irindi zina rye ariko mbere y'uko amushaka yarafite undi mwana yari yarabyaye umuzungu nawe witwa Raphael Lancombre Raphael rero niwe twahanganaga nko mu myaka ntekereje murumuna we niwe wari Rousseau noneho papa wa Rousseau yari yaragiye i Burayi agaruka aje kuza gutwara sa femme et son fils ariko atari butware Raphael byabaye ngombwa rero ko Raphael aba adopté mu myo myaka yanjye mbasha kwibuka yari afite nki mu myaka 8-7 gutyo icyo gihe wa mwadopse yari Madame de Restange uko nibuka yigishaga ngo kuri Ecole Berge sinzi niba ari y'u Rwanda niba ari yahandi ariko niwe wamwadopse kandi iyo adoption igomba kuba yarabaye facilité par umupadiri de Pienne wabaga hariya Nyamirambo nuko njyewe rero kugerageza kwanjye nagerageje kwandikira abantu benshi kubaza abantu benshi nta muntu n'umwe washoboye kumfasha rwose ariko kubera ko nahuraga muri iki kiganiro cyanyu ikiganiro cyiza ikiganiro mana yanjye kimpa ibyishimo kandi nkibwira ko giha ibyishimo buri muntu wese ubashije kubona abe yabuze kuriya ni umunezero udasanzwe kandi nawe nkaba ngushimba koko kuba waragize iki gitekerezo cyo kugukrea ikiganiro nk'iki ni ukuri Imana ijye iguha umugisha kubera izo mpamvu
urakoze cyane ndagira ngo ngusubize inyuma gatoya
nta kibazo
aba bana babyawe na Marita
Mukankusi
kugira ngo ise wabo agende yongera garuka twari Rousseau ariko Raphael asigare byatewe n'iki
mukuri ntekereza ko bari babonye mutation ibavana gukora i Kigali bajya gukora muri Congo kandi iby'imiryango ntago wabimenya n'ubu nari umwana sinabimenya peut-être que agomba kuba wenda atarabonye ko bimushobokiye kumwadopta we ubwe ahitamo gutwara nyina aramujyana n'umuhungu we nyuma Marthe aza kugaruka yarabaye yararwaye cyane kubona ko yabaye derange mu mutwe ku buryo nta trace twongeye kubona z'umwana n'umwe muri abo bana bombi kugeza ubu ku buryo Marte yarinza agwa muri genocide ntabwo ngiye rero ku mutima wanjye nakomeje kumva ko na mama wanjye ntakiriho nta muntu wundi nabonye wabigeze atekereza kubaza abana no kubashakira
ndashaka kwibanda cyane kuri Rafaele Rafaele bajya kumutanga mujya kumuta wari ukiri muto ntago biza ariko kugira ngo bamutange abe adopte yabaye adopte gute kandi aragifite nyina nyina dahari
mu byukuri nange reka gusubiza inyuma nkusore wakaka gato ntabwo Marta Bukankosi yigeze agiye burayi ni umugabo we ruso wagiye iburayi Marita sigara iwacu mu rugo iwacu mu rugo kwa Catherine Nyiramongi
yego
aho bitaga mu nzove mu muhanda tubana nabo tumarana igihe kugeza ubwo ruso yagarutse agaruka nyine aje afite mission yo kujya gukora muri Congo aza ariko ari butware Marte na ruso bonyine no muri icyo gihe ngira ngo wenda nibwo havutse icyo kibazo cyatumye wenda bashaka umuntu wabafasha wenda kuba yamutwara akamuhabwo nk'umwana ni ukuri ntabwo nigeze ikintu kinza mu mutwe nuko nibuka bamutwara nibuka Madame de Restange yaje nka kabiri gatatu iwacu nta kindi kintu mbasha kongera kwibuka
birumvikana bari ukiri muto nge ndimo ndashaka kumva akantu kari butume ibintu byose bufunguzo ruri mufungurira imiryango myinshi aba bana uko ari babiri babyarwaga n'umubyeyi umwe witwa Marita Mukankosi
yego
papa wawe yari umwe
no ntabwo papa wawe yaratandukanye
papa wawe yaratandukanye kubera ko ntabwo byumvikana ukuntu ruso yari kugaruka ngo atware umwana umwe asibundi
yego
nuvuye yuko Marita yabyaranye aba bana n'abagabo babiri batandukanye b'abazungu
yego
noneho rero uwabyaye Rafaele izina ryo rarize
uwabyaye Rafaele ku ruhande rwa se no ntabwo muzi rwose
ku ruhande rwa se ntabwo muzi
ariko nshobora gusubira inyuma nkaza ari umutante ushobora kuba wenda yabyibuka izo information aza zibaza nkazibabwira
Ruso avuye muri Congo akajya mu Bubiligi mwarabimenye mwamenye ko yagiye mu Bubiligi
nta nubwo twanabimenye kuko icyo twabashije kubona ni Marte wagarutse ari umurwayi cyarwaye mu mutwe rwose ubona ko yabaye derange ubona ko yari yarataye rwose umutwe ntabwo numvise n'impamvu
kandi agaruka atari kumwe n'umwana we
agaruka ntase agaruka nta makuru
agaruka yagarutse n'indege yaje n'amaguru yaje aturukaye
kuri ntago mbyibuka neza ibyabyo byose yaragarutse ntago sinigeze numva bavuga ngo agiye kumufata wenda kuri aeroport namubonye mu rugo yagarutse
yego uyu mwana Rafaele mumuha Madame de Restange binyuze kuri Padre de Pierre nzi neza uribuka umwaka icyo gihe byabereye
nukuri iyo mbasha kuri kubara nsanga ari muri za 77 78 aho ngaho
niba bakumva muri kano kanya ni icyumva ushaka kubabwira
kuri cyo nababwira ko mbahobeye cyane mbabwira ko mbakunda kandi mbakumbuye nuko ntigeze ndeka kubatekereza iyo myaka yose nubwo nta wabashaka ariko ngiye mu mutima wanjye narabashakishaga kandi ko naba nishimye kubabona byaba ari igitangaza pe ko naba nizerewe cyane kubabona
tuzafatanya n'Imana n'abantu benshi bumva ijwi rya Amerika n'abantu bari mu Bubiligi tukorana n'umuryango w'abametis du monde udufasha cyane kumenya abo bantu ba metis bashaka imiryango yabo wasanga Rafaele na Ruso nabo babashaka batazaho bashakira ngaho rero Marie Claire akibukayire ndagushimiye cyane kuba waje mu kiganiro Agasaro ka Buraga ndagushimira urwo rukundo n'urugwiro udufitiye bifurije amahoro y'Imana
kuri nange ndabikwifurije kandi ngushimira cyane uwo mutima wawe utabaho wabashije gukora ikiganiro nk'iki kibasha guhuza abantu no kuri imigisha yose Imana ikumpere ndagushimira
Agasaro gasanga yandi kurubingisa Agasaro gasanga yandi kurubingisa gasanga ya ngakokaraje Agasaro gasanga yandi kurubingisa Agasaro gasanga yandi kurubingisa gasanga ya ngakokaraje
abavandimwe ba Marie Claire Kibukayire aribo Rafael na Rousseau barabonetse baraganiriye impundu ziracyavugwa nibamara gushira impumu tuzababwira ayinkera baraye bataramye baganira nyuma y'imyaka 50 batandukanye yo gusoza iki kigandiro ndifuza kubashimira mu izina ry'umukoresha wanjye mbere y'umuryango na ijwi rya Amerika ni kiganiro agasaro kaburaga kugira ngo mwebwe mwese mwabuze abana banyu mwebwe mwabuze ababyeyi mwabuze abavandimwe muze mwisanga mbururutse umutwaro mbahekera banyu mbamarishavu mbashengeze neza
dusangira ijambo Dushaka gasaro kaburaga muri sanga kwijwe rya Amerika
ndashimira cyane abambasaderi b'ijwi rya Amerika dufatanye urunana dushaka utwo dusaro twabuze itetero nshimire cyane ababyeyi batorizo mpfubye mwebwe mwese mwatuye abo bana mukabashyira mu bigo bibarira ngo bazakure neza nimwambikwe ikamba ry'ubutore butarutwa ntimugacikwe ibiganiro by'agasaro kaburaga ku ijwi rya Amerika nawe niba ushaka wawe ukaba ushaka kuza mu kiganiro dore mero wakoresha uhereza ubutumwa bwanditse ugatanga umwirondoro wawe ahubarizwa n'incamba cyo kumuntu ushakisha ni 00 1 2 0 2 7 3 6 3 0 nongere nyisubiremo 00 1 2 0 2 7 3 6 3 0 naho gutaha mwari kumwe na Venuste nshimiye imana
agasaro